Tunapiga asante sababu tunajua tunakutana hapa kwa neema yako ya pekee.
For we ask you to anoint this meeting.
Tunakuomba upakae mafuta mkutano ya leo.
We pray for special and peculiar anointing upon our gathering tonight.
Tunaomba utubariki kwa magharibi ya leo.
Anoint us, Lord, with the capacity to hear your word.
Utupatie mafuta ya kutupatia uwezo ya kusikiliza neno la Mungu.
Anoint us with the capacity to release your word.
Utupatie uwezo ya kuweza kutoa neno lako.
Let the entrance of your word give light tonight.
Na neno lako kuingia hapa ilete mwangaza magharibi ya leo.
Let the entrance of your word break yokes tonight.
Wache neno lako ivunje mizigo magharibi ya leo.
Lord, let the truth set your people free tonight.
Wache ukweli ipatie watoto wako uhuru magharibi ya leo.
Let the word bring healing to us tonight.
Ituletee uponyaji magharibi ya leo.
Let it bring change in our character tonight.
Ilete mabadiliko ndani yetu.
Let it bring strength in our inward man tonight.
Ilete nguvu ndani yetu.
Let your purpose be accomplished tonight as we receive your
word. Wache biti yako itimizike magharibi ya leo.
We come against the cold brains of the enemy tonight.
Tunakuja kumfukuza adui magharibi ya leo.
The word says, in this mountain the covenant shall be destroyed.
Biblia nasema kwa hii kilima hiyo maagano na shetani itaharibika.
And so let the covenant be destroyed tonight.
Wache agano na adui iharibike katika magharibi ya leo.
With open faces we might behold your glory tonight.
Amen. Na tuone neema yako magharibi ya leo.
Let the chain be broken tonight.
Wache mashani ikatike magharibi ya leo.
Let your people be set free tonight.
Wache watoto wako wapate nguvu magharibi ya leo.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Give us understanding tonight.
Utupatie ukilivu magharibi.
Anoint us with the spirit of wisdom tonight.
Utupatie mafuta ya kutupatia hekima magharibi.
The spirit of revelation tonight.
Utupatie roho ya ufunuo magharibi.
The spirit of understanding tonight.
Utupatie roho ya usikilivu magharibi.
That we are able to capture what is in your heart tonight.
Tukue na uwezo wa kukamata hiyo natoka kwako.
Thank you, Lord.
Asante Bwana.
In Jesus' name. Asante Bwana.
Alright. We thank God for giving us the opportunity to be here.
We are thankful for kutupatia wakati ya kuwa hapa.
We were here a few years ago.
Tulikuwa tena hapa miaka fulani imepita.
About 5 years ago.
Kuna pita karibu miaka
3 years.
No, Goma. No, that's 5 years ago. And we thank God for making it possible for us to come back again.
Na tunapiga asante kwa kutupatia namna ya kufika tena.
And we can sense that there is something special about Goma.
Na tunasikia kama kunakuwa kitu moja iko special kuangalia mwingine wa Goma.
And we are so excited to see so many new faces. We are excited to see so many new faces.
Na tunasikia furaha sana kwa kuona mauso nipya.
And old faces also.
Na sura za zamani.
And you know, it's exciting that we're going to have some time to spend together.
Na inaonyesha kama tutapata wakati fulani ya kupitisha pamoja.
So that's one day with God is so much time.
Siku moja kwa Bwana iko wakati.
One day is like 1,000 years. And 1,000 years is like one day before God.
Yeye anasema kama siku moja iko kama siku 1,000 na siku 1,000 iko kama vile siku moja kwa Bwana.
And what I believe God has for us is something that will help us at this time.
Na naamini ya kuwa yenye Bwana iko nayo kwa ajili yetu itakuwa kitu moja itatusaidia sana.
Because we don't have time.
Kwa sababu hatuna wakati mwingi.
Because there is a destruction coming upon the earth.
Kunakuwa uharibifu iko na kuja duniani.
It's like when you are living in Goma, you know that there's destruction around you. You see the volcanoes.
Ni kama vile wakati unapoishi hapa Goma, unajua kama kuna kitu fulani inaweza kuharibu mjini, unaona volcano iko
hapa. I know anytime.
Na unajua wakati yote
something may happen.
Kitu fulani inaweza kufika.
That will bring destruction and death.
Ya kuleta kuharibu.
So also when we see in the spirit.
Na wakati tunaona hivi kwa kiroho.
When we look at the spirit, we see destruction and danger.
Wakati tunaangalia kwa kiroho tunaona uharibifu na hatari iko mbele.
And the sadness is that the church is not prepared.
Na kitu ngambo mbaya ya hiyo yote ni kuona kama kanisa haitayarishwa.
The people of God are not prepared for what is coming.
Watoto wa Mungu hawatayarishwe kwa kitu inayokuwa itakuwa.
And so I believe God has brought us here to be prepared.
Nafikiria Mungu ametutia hapa kusudi tujitayarishe.
I believe God is going to give us weapons that will enable us to fight the enemy and to overcome.
Nafikiria Mungu anataka kutupatia mabunduki itakayotusaidia kupiganisha adui.
Because God expects us to overcome in our situation.
Sababu Bwana anachungulia sisi tuwine vita.
Without wasting much time, I would like to read from Genesis chapter 6. This is a scripture, Genesis 6, 7 and 8, that have been on my heart for some time now. Today we are just going to look at verse 1. And we will try to go into the word of God. Because the word of God has dimensions. You know, every word of God that comes to you in different levels. Because you as an individual, you also have different levels in you.
Kwa sababu hata wewe kama vile mtu unakuwa na vipindi mbalimbali ndani mwako.
Jesus asked them a question, who do you say that
Jesus
I am?
Aliuliza kaulizo akasema, ninyi munasema niko nani?
At another time he asked them, who do men say that I am?
Na aliuliza watu wanasema mimi niko nani?
So can I ask us a question? Can I ask you a question?
Na mimi naweza kuuliza ulizo.
Who do you say you are?
Nani wewe unasema wewe uko? Uko nani wewe?
Amen. Do you have the answer?
Uko na jibu?
You may say you are from Congo.
Unaweza sema uko Kongomani?
Or from somewhere else, Nigeria, Uganda, or
Ama Nigeria, Ama Uganda.
Or from Sierra Leone, Salon.
Ama Sierra Leone.
That's a very wrong answer.
Na ile ni jibu moja.
And maybe at the end of this week, you will see who you are.
Sasa zingine kwa kusema tufike mwisho wa hii posho utaona huko nani.
Because you have not really started the journey until you know who you are.
Kwa sababu hauanza safari mpaka wakati utajua wewe ni nani.
When you identify yourself,
wakati unajijua peke yako,
then you will begin the journey.
Ndio hapo utaanza safari yako.
You know, the prodigal son,
huyu mwana mpotevu,
didn't know who he was.
Hakukuwa anajua alikuwa nani.
And one day,
na siku moja,
he said, I will arise.
Na akasema nitasimama.
And I will go back to my father.
Na nitarudia kwa baba yangu.
Because that was the time he identified who he was.
Kwa sababu hiyo ndio wakati alijua iko nani.
That he had a father.
Na alikuwa na baba.
And that he ought to be in his father's house.
Na anajua kama alipashwa kuwa ndani ya nyumba ya babake.
Doing the will of his father.
Akifanya mapenzi ya baba.
You know, so Genesis chapter 6:1.
Genesis chapter 6:1.
The first verse says, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters of men and daughters were born unto them. Read verse 1, read.
Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni kwa nchi, na wana wana na wana wa kike walizaliwa kwao.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils et que les filles leur furent nés.
So let's go back again to read the first part of that verse. It says,
wache turudilie tena na tusome hiyo kipindi ya kwanza.
And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre.
You know, so that is what I want us to examine.
Ile ndio mimi napenda tuangalie zaidi.
Man on the earth.
Mtu duniani.
And this man is multiplying.
Na hao watu wanajizaza.
So the question you want to ask yourself is, is there somewhere in the scriptures where you find this kind of thing?
Na kitu moja, ulizo moja unaweza kujiuliza.
Is there a place where that talks about multiplying?
Eske unajua fasi ndani ya Biblia inaongelea mambo ya kujizaa, kukua mingi?
And somebody says that in the Bible there are some principles that you see in the Bible.
Na ndani ya Biblia kuna kuwa maprincipe fulani yenye unaona ndani ya Biblia.
And one of those principles is that the first governs the end.
Na principe moja nasema la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
The first time something is mentioned determines the end. The first time something is mentioned in the Bible is what determines what is going to happen to that thing at the end.
Na ndio hiyo kitu itafika kumwisho.
So you have the beginning and the end.
Alafu unakuwa na mwanzo na unakuwa na mwisho.
So we are seeing something in the middle.
Tunaona kitu moja katikati.
That men were multiplying on the earth.
Inakuwa watu walikuwa wanakuwa wengi hapa duniani.
But to properly understand you have to go to the beginning.
Kwa kusikia mzuri lazima uende kumwanzo.
Then you can see the end.
Na ndio unaweza ona mwisho.
Amen.
Amen.
So if you want to go to the beginning, you will see that in Genesis chapter 1, verse 26, God said to man, to Adam, multiply, be fruitful, and multiply, and have dominion over the earth.
Ukataka kuangalia kumwanzo, utaona huko ndani ya buku ya Genesis, Mungu alimwambia Adam, yakuwa muzaane na mkuwe wengi.
So, in the beginning, God had a design, a program, a plan.
Tangu mwanzo Mungu alikuwa na mpango.
For man.
Kwa mtu.
And he said to this man, multiply.
Na akaambia huyu mtu ujizae.
And have dominion.
Na mutawali.
So I want you to note those things because we are going to come back to them. He said to man, multiply.
Nataka uandike hiyo kitu kwa sababu tutaelewa.
And have dominion.
Alimwambia mtu mujizae na mutawali.
So if man is multiplying,
kama watu wanazalana,
and is not having dominion,
na hawatawali,
then that man has failed.
Ni kusema huyo mtu ameanguka.
You understand? So God says multiply and have dominion.
Mungu anasema muzalane na mutawali.
So if man multiplies but doesn't have dominion, then he has failed.
Kama watu wanakuwa wengi na hawatawale, ni kusema wameanguka.
So we are going to look at man. We are going to say who is man.
Tutaangalia na kujua mtu ni nani.
Because we ask ourselves the question, who are you?
Kwa sababu tumejiuliza ulizo, uko nani?
Because you have to know who you are.
Lazima ujue uko nani.
To understand how you can multiply.
Kwa kujua namna gani unaweza kuzaa.
Then to understand how you are going to have dominion.
Na kujua namna gani unaweza kukua na utawala.
Over what are you going to have dominion? Where would you exercise your dominion?
Utatawala fasi gani?
Okay. So those are the three things that God is looking at.
Na hiyo ni vitu vitatu hiyo Bwana anatuangalia.
Who are you?
Uko nani?
God says you should multiply.
Na Bwana anasema uwe mingi.
And then number three, God said, you should have dominion. Over what should you have dominion?
Utatawala kwa nini?
Okay, can I, so let's just look at one example of dominion. Just help us. Now, if we look at Proverbs 16:32.
Proverbs 16:32.
It says, "He that is slow to anger is better than the mighty. And he that has dominion or ruleth his spirit than he that conquers or rules over a city." Okay. Okay, so let's look at one more example, then we will go back to Genesis. Let's look at chapter 25 of Proverbs. Remember, we're talking about having dominion. We are trying to understand in God's mind what it means to have dominion.
Na tutaangalia kufatana na masikio ya Mungu kutawala ni nini.
Is he that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down without walls. 28. The last verse.
Proverbs 25, verse 17.
Okay, yes, yes. Can you go? Okay. So I read again. Say Proverbs
25:28.
He that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls.
Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. T'as connu ce mot soi?
C'est avant la royauté, l'enfant au monde qui voulu au gomolewa aussi on a autant.
Okay. So when you look at the two scriptures,
wakati unaangalia hii nyandiko mbili,
you begin to understand what God means by dominion.
Unaanza kusikia Mungu anataka sema nini kufatana na kutawala.
Okay. So let's go back to Genesis 6.
Tutarudia kwa Genesis 6.
And yeah, he's saying that men began to multiply in the face of the earth.
Hapa inasema watu wakaanza kukua wengi duniani.
Okay, so let's start from the beginning. So who is this man?
Na kwa kuanzia mwanzo, mtu huyu ni nani?
That multiplied on the earth.
Na anaanza kuzalana duniani.
Okay. Now to understand more about this man that is multiplying,
kwa kusikia vizuri kufatana na huyu mtu anazalana,
look at verse 5 of that Genesis 6.
Uangalie mstari wa 5 wa hii verse ya chapter 6.
And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually, and he repented the Lord that he had made man on the earth, and he grieved him at his heart. And God said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for he repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord.
Genesis 5 à 8. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits.
Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akadhaili kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nadhari na ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen.
So this scripture is telling us that this man that God created,
Niandiko natueleza kama huyu mtu mwenye Mungu aliumba,
had failed,
alianguka.
There was a problem with it.
Kulikuwa shida.
There was a problem with this man.
Kulikuwa shida na huyu mtu.
The man was not fulfilling God's will.
Mtu hakukuwa anatimiza mapenzi ya Bwana.
When God thinks of this man,
wakati Mungu anafikiria huyu mtu,
his heart is sorrowful. He is not happy.
Hafuraji.
Because if you look at Genesis chapter 1,
kwa sababu ukaangalia Genesis chapter 1,
when he created the first man,
wakati aliumba mtu wa kwanza,
he says God saw that it was good.
Biblia inasema kama Mungu akasema kama ilikuwa vizuri.
After God created Adam, he said it was good.
Mungu akisha kumuumba Adam akasema iko mzuri.
But how is it that God is seeing something that was wrong and said, I will destroy it?
Kwa sababu gani Mungu amekuja ona kama kuna kuwa kitu kibaya na anasema ataharibu?
So we see that God's, and you have to understand,
lazima usikie,
that God has a plan.
Lazima usikie kama Mungu ana mpango.
And if man does not meet up to that standard,
na kama mtu hafikilie kwa hiyo mpango,
then God cannot protect that man.
Mungu hawezi kumukinga huyo mtu.
So at the beginning God said, I will create a man.
Kumwanzo Mungu alisema nitaumba mtu,
and this man will have dominion.
Na huyo mtu atakuwa na utawalaji.
But we see another man not having dominion.
Na kuna kuwa mtu mwingine tunaona hapa hana kutawala.
He says that this man, the only thing he was doing was that his thoughts was only evil continually. He was bringing forth wickedness.
Na hii tunaona huyu mtu mafikiri yake ilikuwa inaendelea tu kungambo ya mambo mbaya.
So it takes us back to what we were saying before.
Inaturudisha kwenye tulikuwa tunaongelea mbele.
To understand
kwa kusikia,
what is man,
mtu ni nani,
and who are you,
na wewe ni nani.
So which kind of man are you?
Uko mtu wa nafsi gani?
Are you the man according to the original plan God has?
Uko mtu kufatana na mpango ya mwanzo ya Mungu?
Because this man was a man that was bringing pleasure to God.
Kwa sababu huyu mtu ndio alikuwa analetea Mungu furaha.
Or are you a man that is being created after this other second man that when God looks at, God is very angry. God is not pleased with him.
Uko hali ya huyu mtu mwenye kama Mungu anamwangalia, Mungu anasikia hasira.
So that means that there are different types of man.
Ni kusema kuna kuwa atua mbalimbali ya mtu.
There are different types of man.
Kunakuwa mutu watu mbalimbali.
Now, when we go to 1 Corinthians chapter 15,
wakati tunaenda ku 1 Corinthians verse 15,
we see the same principle being discussed.
Tunaona hiyo hiyo principle zinaongelea.
Well, before we get to that, you know, you may want to remind yourself, how did God create man?
Baada tuende huko, lazima ukumbuke kwanza wewe peke yako namna gani Mungu aliumba mtu.
God created man to have different levels.
Mungu aliumba mtu kusudi akue na vipindi mbalimbali.
There are different parts that make up a man.
Kuna kwa vipindi mbalimbali ndani ya mtu.
And as the word of God is coming to you,
na wakati neno la Mungu linakuja kwako,
the word you are hearing is also coming at different levels.
Na neno unalosikia inakuja kwa vipindi mbalimbali.
To meet the need of this man that has different natures.
Kwa kukutana hiyo hamu inakuwa ndani ya huyo mtu anakuwa na nafsi mbalimbali.
So the Bible says that God took the earth.
Biblia inasema Mungu alikamata bulongo.
He took the physical earth.
Alikamata bulongo ya bulongo.
And he molded it.
Akaitengeneza.
And then he breathed into that body.
Na akaitumia pumzi.
And the Bible says it was the breath of life.
Na Biblia inasema kama ilikuwa pumzi ya maisha.
If you look at other scriptures, the Bible says God poured himself into man.
Na kama unaangalia miandiko ingine, Biblia inasema Mungu akajiingiza peke yake ndani ya mtu.
So you can say a river began to flow into man, don't you understand?
Kusema maji ya mtoni inaanza kushuka ndani ya mtu.
So there was something that was coming from God into that man.
Kulikuwa kitu fulani ilikuwa inatoka ndani ya Mungu inaingia ndani ya mtu.
So the man was not just body.
Mtu hakukuwa tu mwili.
But there was a spirit, there was an inner man.
Lakini kulikuwa roho, kulikuwa kitu fulani.
There was a spiritual dimension of man.
Ulikuwa hiyo hatua ya kiroho ndani ya mtu.
Okay. So, and the Bible said that man became a living soul.
Na Biblia inasema mtu akakuwa moyo yenye kuishi.
So, when you look at the man,
wakati unaona mtu,
you're not just seeing body.
Usione mwili tu peke yake.
So if you're only seeing body,
sababu kaona mwili peke yake,
then it means you have missed a great deal of it.
Ni kusema unapoteza namna ya kuona.
So when the question is asked, who are you?
Wakati niliuliza ulizo, uko nani?
You need to be very careful how you answer it.
Lazima ufanye angalisho wakati unapojibu.
Because if you are just looking at the body,
kwa sababu ukiangalia mwili peke yake,
it means that you have missed a great deal.
Ni kusema umepoteza hatua ya umutu.
They asked a man, Moses, they asked him a question, who are you?
Walimuuliza mtu, walimuuliza Moise, wewe ni nani?
You know what his answer was?
Unajua alijibia namna gani?
He says, God has been my dwelling place in all generations. What's his answer?
Akasema Mungu alijenga.
You understand?
Yes,
God has been my dwelling place.
Il a été ma demeure pour toute la génération.
Bwana alikuwa fasi yangu ya kukaa wakati yote.
You find that in Psalm 90, isn't it?
Inapatikana ndani ya Psalm 90.
He says, God has been my dwelling place.
Nasema Bwana alikuwa mahali yangu ya kuketi.
In all generations.
Kwa wakati yote.
Even before the earth was formed, I've been with God.
Mbele dunia ifanyiziwe.
Okay, so when we ask the question, who are you?
Wakati tunauliza ulizo, wewe ni nani?
You need to be very, very careful.
Lazima ufanye angalisho.
How you answer the question?
Namna gani utajibu?
So they asked Jesus, who are you?
Waliuliza Yesu, wewe ni nani?
And he says, if you have seen me, you have seen the Father.
Yesu akasema kama umeniona, umemwona Baba.
And a riot started in Jerusalem.
Na Herod akauzika sana.
That started a riot in Jerusalem. Do you understand? There was a tumult. There was.
Kaleta kama vile shida ndani ya watu.
Okay, so the question this night is, who are you?
Na ulizo magharibi ya leo, wewe ni nani?
Which type of man are you?
Uko mtu wa nafsi gani?
Where did you come from and where are you going to?
Umetokea wapi na unaenda wapi?
Okay, if you look at Ecclesiastes 12,
Ukaangalia ndani ya Ecclesiastes 12.
It says when a man dies,
wakati mtu amefariki,
the body goes back to the earth.
Mwili inarudia kwa udongo.
The body that you spend all the time.
Mwili yenye unapitishia wakati wote. Mm-hmm.
You wash it in the morning.
Kwa kuabudu asubuhi.
You have to have breakfast in the morning.
Unapaswa kula asubuhi.
Chapati in the afternoon.
Makamata chapati magharibi.
Matoke.
Matoke in the evening.
Chakula matoke magharibi.
And the fish from Lake Kivu. You fight and do all those things to get fish from Kivu. The Bible says he goes down to the ground. But the real man that came from God goes back to God. To appear before God. And we remain there forever. Do you understand? Or that man goes to hell and remains there forever. So which one do you choose? So who are you?
Sasa, wewe ni nani?
Who do you say you are?
Wewe unasema uko nani?
So when you think of yourself,
wakati unapofikiria wewe peke yako,
do you say you are body?
Unasema uko wa kutoka kwa Mungu?
Or that you have a soul, you have an inward man that lives in this body?
Unasema uko mwili peke yake ama uko na moyo yenye kuishi ndani ya hii mwili?
This body is just a house, like this house.
Hii mwili iko kama vile nyumba, kama hii nyumba tunaona.
Someone from Salon lives in this house. Someone lives in this house.
Mtu mmoja anaishi ndani ya hii nyumba.
He is the owner of this house.
Na yeye ndio mwenyeji.
This one is a carcass.
Hii iko kama vile carcass.
And but the devil wants you to think that you are the carcass.
Na shetani anataka wewe ufikirie kama uko kama vile kifuniko peke yake.
And in John, Jesus was speaking to the woman.
Na ndani ya buku ya Jean, Yesu alikuwa anaongelea mwanamke.
He says, they that worship me,
akamwambia wale wananiabudu,
must worship me in the spirit.
Wanapaswa kuniabudu kwa kiroho.
I want the inward man to worship me.
Na namna gani unataka mtu aniabudu?
God said, these people, they come near to me with their mouth, but their heart is far from me.
Biblia inasema hao watu wanakuja kwangu kwa kinywa tu, lakini roho yao iko mbali.
So what are you bringing to God?
Unaleta kwa Bwana nini?
Which kind of man are you?
Uko mtu wa nafsi gani?
By the way, God brought a new man.
Na ukaangalia vizuri, Mungu alileta mtu mpya.
He allowed the real man to come.
Aliruhusu mtu wa kweli akuje.
Okay, and the name of that man is Jesus Christ.
Na jina ya mtu ni Yesu Kristo.
So he allowed him to come to show us what it means to be a man.
Na aliruhusu atuonyeshe maana yake nini kukua mtu.
And that man has also been multiplying.
Na ule mtu alizalana.
You understand? The first man has a multiplying, God is not pleased with him.
Na mtu wa kwanza aliyezalana, Mungu hafurahi naye.
But there is another man that came and has been multiplying.
Na kuna kuwa mtu mwingine alikuya, alizalana.
He's becoming more and more fruitful.
Akakuwa na matunda mengi.
His children and his offspring are spreading throughout the whole earth.
Watoto wake wakasambalana duniani.
And God is a good, it says, of his government and of his rule, na there shall be no end.
Bwana anasema kama ufalme wake haitakuwa na mwisho.
That is the new man.
Ile ndio mtu mpya.
And that is the man that is going to reign and rule over the earth.
Na ule ndio mtu atatawala duniani.
And he says, I do always those things that please my father.
Na anasema nafanya kila siku vitu vinavyofurahisha baba.
We see this other man doing always those things that displeases God.
Unaona mtu mwingine anafanya kila mara vitu vyenye kumuudhi.
The only thing the man does is wickedness.
Na vitu vyote mtu anafanya inakuwa mbaya.
Now the Bible says, Jesus said something.
Yes, what is
it? He said, the things that define a man are not from outside.
The things
that defile a man.
Kitu kinachafua mtu inatokea ndani.
So the problem with the second man is from within.
Shida ya huyu mtu wa pili inatokea ndani mwake.
And the Jesus that was overcoming because there was something within him.
Na Yesu alikuwa akikuwa na uwezo ni kufatana na ile ilikuwa ndani mwake.
So if you want to please God,
ukataka kumfurahisha Mungu,
it must begin from within.
Inapaswa kutoka ndani mwake.
So the Christianity that we see today,
Ukristo tunayoona leo,
is an outward Christianity of singing and dancing, rolling on the floor and making noise. And do all kinds of things.
Ya inje tu ya kuimba, kujizunguluka chini, kufanya fanya vitu.
But the inward man is far from God.
Lakini ndani ya mtu inakuwa mbali sana na Mungu.
And that man has not pleased God.
Na huyo mtu kwa hivi hafurahishi Mungu.
So we will talk about that man.
Na tutaongelea huyo mtu.
I was going to read 1 Corinthians 15. First Corinthians 15:45. And so it is written, the first man, you see the point, you see, he's telling you now that there are different types of men. The first man, Adam, was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Verse 47 says, the first man is of the earth, the second man is the Lord from heaven.
Na verset 47 inasema le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel.
It says, and as is the earthy, such are they also that are earthy, and as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy or the first man, we shall also bear the image of the heavenly.
Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
So, he's telling us that there are two types of men.
Ni kusema kuna kuwa nafsi mbili ya watu.
There is the earthly man.
Kuna kuwa mtu wa kidunia.
And there's another man.
Na kuna kuwa mtu mwingine.
Which one are you?
Uko mtu wa wapi?
Which one do you say you are?
Wewe unasema uko mtu gani?
The earthly man is ruled by his body.
Mtu wa kidunia anaongozwa na mwili.
He is not aware that there is an inner man.
Hana habari kama kuna kuwa mtu wa ndani.
He doesn't know that there is a spirit in man.
Hajue kama kuna kuwa roho ndani ya mtu.
The agenda of the earthly man is eat and play. Tomorrow we die.
Mpango ya mtu wa kidunia ni kusema wache tukule na tukunywe kwa sababu kesho tutakufa.
What to eat?
Kukula nini?
Ndolombolo. 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 Hey, my God is good. Hey, that is the earthly man.
Mtu wa kidunia ni kuimba kama vile ndugu anaimba pale.
Dancing and enjoying life.
Na kucheza na kufurahi na maisha.
Let us eat and play.
Wache tukule na tufurahi.
We eat in the morning, we dance all through the night.
Tunacheza, tunakula mchana na tunacheza
And then tomorrow we die. Let us enjoy life. What we eat. You know, it's like a child. A child only thinks of what to eat. He doesn't know anything
else.
That is a man who is earthly.
He's
ruled by his mouth.
He's
ruled by the body. The body is the king.
He
cannot fast.
How is he?
He cannot pray.
How is he? Omba?
He doesn't see God.
How is he on a moon?
He doesn't even remember there is God at all.
Na how is kumbuka hata wakati moja kama kuna Mungu?
He says that man is of the earth.
Na yeye anasema kama ule mtu ni wa dunia.
And tomorrow we die.
Na kesho atafariki.
There is no hope for tomorrow.
Hakuna tumaini juu ya kesho.
The inward man is dead.
Na mtu wa ndani wake alishakufa.
Is deaf, he cannot hear God.
Amekufa hawezi msikia Mungu.
Is blind, cannot see into the plan of God for him.
Anakuwa kipofu, hawezi ona mpango wa Mungu kwa maisha.
He cannot discern the things of God.
Hawezi kuwa na ufunuo ya vitu vya Mungu.
It's like Judas, he was in the presence of God but he was dead.
Ni kama vile Yuda alikuwa mbele ya Mungu lakini
he couldn't understand what was happening.
Hakukuwa na uwezo wa kusikia kitu gani inasema.
He cannot even receive life from God.
Hawezi hata kupokea maisha kutoka kwa Mungu.
That is the earthly man.
Ile ni mtu wa kidunia.
But there is another man.
Lakini kuna mtu mwingine.
And he says of the Lord from heaven.
Na ametokea mbinguni.
It is a heavenly man.
Na ni mtu wa mbinguni.
Is a man that knows that there is a spirit in man.
Ni mtu anajua kama kuna kuwa na roho ndani ya Mungu.
And the inspiration of God fits that man.
Na kuna kuwa uwezo wa Mungu ndani yake.
Amen. Is a man that knows that there is a spirit.
Na mtu anajua kama kuna kuwa na roho.
Is a man that knows that this body is just a carcass. Let's read it. First, the same 1 Corinthians, but go to verse
9.
Let me read the last verse. Then maybe we can read the other ones before. Say, but Paul said, but I keep under my body and bring it into subjection.
927. Okay, 927. Yes, 927. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé
après avoir prêché aux autres. But I keep under my body.
Kamata mwili yangu na nguvu.
Who is I?
Na iyo mimi ni nani?
Huh? It's a question for you.
Ile ulizo ni yako.
Who is I?
Papati msazi nino ngesoma mkiswahili.
And who is the body?
Mkiswahili.
Huh? Yes. Yes, please read.
1 Corinthians 9.
Bali na utesa mwili wangu na kutumikisha isiwe na kutumikisha isiwe nikisha kuwahubiri wengine wenyewe niwe mtu wa kukataliwa.
So
ulizo ni kusema hiyo ni ninakamata ni hiyo ni nani?
So who is the I?
Ni iko nani?
And who is the body?
Na mwili ni nani?
So he says I keep under the body.
Sema nina chunga mwili wangu.
So there is somebody inside the eye, inside the body.
And nikusema kuna kuwa mtu fulani ndani ya mwili.
And Paul calls it the inner man.
Na hapa anaangalia mtu wa ndani.
Okay, let's go to 2 Corinthians to see this eye.
Twende ku 2 Corinthians kwa kuona hii.
2 Corinthians 4.
2 Corinthians 4.
Verse 16.
You
say, for this cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
Papa, tiens, qu'est-ce que
tu fais? Pour lui, on a tout le gay. Bas, il a beaucoup.
utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku.
So he's talking about two things.
Inaongelea vitu viwili.
He's speaking of the inner man.
Inaongelea mtu wa ndani.
And he's speaking about the outward man.
Na inaongelea mtu wa nje.
Who is the real man?
Mtu wa kweli ni wa wapi? The inner man.
So if, going back again to 1 Corinthians 9:27.
Tuka rudia tena ku 1 Corinthians 15:27.
Paul said the inner man has authority.
Paul anasema ya kuwa mtu wa ndani anakuwa na uwezo.
He's also saying something.
Na anasema kitu kingine.
That the outward man wants to have authority also.
Na huyo mtu wa nje naye anapenda kuwa na uwezo.
So there is a war between the outward man and the inner man.
Alafu kuna kuwa vita ndani ya mtu wa nje na mtu wa ndani.
Who will win the war?
Na nani atakamata hivi?
Galatians says that the flesh and the spirit that are fighting.
Galatians inasema ya kuwa roho na mwili inapigana.
Okay, so we will talk about that later.
Tutaongelea hiyo nyuma.
But we are still, you know, at the beginning. We are trying to, you know, define. You know, when you want to build a house, you have to make the foundation strong. So we are still at the foundation level.
Tunaongelea kwanza, tutaongelea hiyo nyuma, lakini tutarudia tena kwa mwanzo, sababu wakati tunapotaka
lazima
utie foundation.
Are you?
Ulizo ni wewe uko nani?
Before you came into this meeting, who were you?
Baada ufike hapa kwa mkutano, ulikuwa mtu gani?
3 hours ago, what were you?
Unapita karibu saa 3, ulikuwa mtu gani?
Were you outward man or inward man?
Ulikuwa mtu wa nje ama mtu wa ndani?
The things you did yesterday, was it outward man or inner man?
Vitu ulivyofanya jana ni ya mtu wa nje ama wa ndani?
The things you have been doing for the past 1 week, was it outward man or inner man?
Vitu ulikuwa ukifanya kunapita posho moja, ilikuwa ya mtu wa ndani ama wa nje?
Who has authority?
Nani anakuwa na uwezo?
David said, "Oh my soul, wait upon God."
David alikuwa akisema, moyo wangu umwangalie Bwana.
He says, why are you cast down?
Kwa nini,
oh my soul?
Kwa nini unanungunika moyo wangu?
He says, I went with many people to the house of God, and when I got there, my soul was cast down.
Anasema, naona watu wengi walikuwa naenda, wakati napofika kwa nyumba ya Mungu, moyo wangu ilikuwa imenungunika.
There are many people who are not like David.
Kuna kuwa watu wengi sana hawako kama Daudi.
When they go to the house of God, they are only interested on the outward man.
Wakati wanaenda kwa kanisa, wanaangalia umutu wa inje.
They don't know that you can go to the house of God, but the inner man is at home.
Hawawezi kujua kuwa kama unaweza kuja kwa kanisa, lakini mtu wa ndani amebakia nyumbani.
He says, I am not going to the house of God.
Anasema, sitaenda kunyumba ya Mungu.
I want to cook at home.
Nataka kupiga chakula.
I want to eat chapati at home.
Nataka kula chapati.
I want to go and do so and so at home.
Nataka kufanya hivi na hivi nyumbani.
The body says, I want to go. It's okay, if you want to go, you can go.
Mwili nasema, mimi nataka enda.
But me, I am not going to any house of God.
Lakini mimi sita enda hata kunyumba moja.
So David spoke to him and said, oh my soul, wait on God.
Na lalafu David alikuwa anaongelea moyo wake akisema, oh moyo wangu.
He said, from him only is my help.
Kwa sababu kwake peke yake ndio kuna nyumba yangu.
And he says, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help.
Na anasema, nitanyangua macho yangu juu kwenye kutokea msaada.
So my help coming from the Lord that made the heavens and the earth.
Anasema msaada yangu inatokea kwa Bwana.
So we see, when you look through the Bible, that the message is very clear.
Naangalia wakati unapoona miandiko, na kunakuwa miandiko iko.
The message in the church today is a message about the body.
Message mkuswahili kwa ujumbe ya Biblia leo ni ujumbe ya kutoka kwa Bwana.
Prosperity.
Ujumbe. ujumbe inakuwa leo inakuwa ni ujumbe inaongelea mingi mwili kama vile prosperity.
Prosperity is about the body.
Prosperity inaangalia mwili.
How you can get visa to Japan?
Utapata namna gani visa ya kwenda Japan?
I get visa to America now.
Visa ya kwenda America.
It's about the body.
Ni kufatana na mwili.
The inward man is in prison.
Mtu wa ndani hawamuongelezi.
The inward man is asleep.
Na mtu wa ndani amelala.
The inward man is in bondage.
Mtu wa ndani amefungwa.
Amen. It's actually so that body is going for destruction.
Na hiyo mwili itaenda kwa
kwa. It has not fulfilled God's program.
Haikutimiza mapenzi ya Mungu.
God says, he repented me that I have created such a thing.
Mungu anasema aliumba.
Don't you understand?
Kwa kuumba hiki.
If I do not meet God's desire, then I say my soul has no pleasure in it.
Wakati sikutembea kama mapenzi ya Mungu, ni kusema roho yangu haikukutana mapenzi ya Bwana.
Amen. So who do you want to be?
Alafu natamani kuwa nani?
Who do you say you are?
Unasema uko nani?
You have to say who you are.
Lazima useme uko nani.
You have to determine who will have authority.
Unapaswa kuonyesha nani iko na uwezo ndani.
If you let the body will overrule you, overrule the inward man.
Ukaachilia mwili, mwili itakuongoza.
Paul says, a people whose God is their belly. He said there was a people that the only thing they know is their belly.
Kuna kwa watu wengine, Biblia nasema, kitu moja wanajua ni tumbu yao.
He said that for these people, godliness is money.
Kwa hao watu, umungu ni pesa.
When you have money, you are godly.
Wakati uko na pesa, kusema uko mtu wa Mungu.
When you have benison, you have money.
Wakati uko na mabaraka, ndio uko mtu wa
Mungu. Benison is blessing.
Benison.
I'm trying to speak my own French. Benison, okay, good.
There it is.
Oh, God is there.
Amen.
But that is a message from hell.
Ile ni ujumbe ya kutoka kwa shetani.
Ujumbe from hell.
Ujumbe ya kutoka kwa shetani.
Message from hell.
Ile ujumbe ya kutoka kwa shetani.
Amen. There is a message that has not come from God.
Kuna ujumbe ni kutokea kwa Mungu.
And you shouldn't follow it.
Na kuna ujumbe isiyotokea kwa Mungu na usifuate.
It is a popular gospel.
Na inakuwa ujumbe moja inajulikana.
And Jesus said, broad is the way that's going there. Everybody is on that road.
Yesu anasema kama njia mnene sana watu wote wanaifuatilia.
Are you on that road?
Uko kwa hiyo njia?
You know, your body may be somewhere, but in your heart, you are actually on that road.
Mwili yako inaweza kuwa fasi fulani, lakini roho yako iko kwa hiyo njia.
Joshua said, as for me and my house, we will follow the Lord.
Josue alisema, mimi na nyumba yangu tutamfuata Bwana.
So Joshua is not just talking about his body, his house, the real man. We are for the Lord.
Josue haiko naongelea mambo inaangalia nyumba, lakini anasema yeye na mwili yake watamfuata.
The Bible says there was a time when the people of God, the elders of Israel, they came and sat before Ezekiel.
Biblia nasema kama watoto wa Israeli walikuja na wakakala mbele Ezekiel.
And they said, we want to hear what God will say to us.
Wakamwambia Ezekiel, tunataka kusikia Mungu anasema nini.
And God looked down in their hearts.
Na Bwana akaangalia ndani ya roho yao.
And he saw idols.
Akaona kuna kuwa sanamu.
He saw all kinds of things in their hearts.
Akaona vitu nyingi ndani ya roho yao.
I want you to know that God looks at the heart.
Nataka ujue kama Mungu anaangalia roho.
God judges by the heart.
Mungu anahukumu kufatana na roho.
And God answered them by the thing in their heart.
Na Yesu Mungu akajibia kufatana na vitu viko ndani yao.
So if a man wants prosperity,
na kama mtu anapenda utajiri,
you will get prosperity.
Atapata utajiri
in the body.
Ndani ya kimwili.
But God says, why they were eating the food?
Lakini Bwana anasema kwa nini unakula chakula?
The inward man was dying.
Na mtu wa ndani amekufa.
He said leanness into their soul.
Na anatia roho nguvu ndani mwao.
But in the, he said leanness, weakness.
Yeah, anatia ubaya kimwili ndani ya roho yao.
And that is what you see in the church today. A lot of physical prosperity. But no spiritual authority. They don't have a rule over their spirit. They are multiplying.
Wanakuwa mingi,
but no dominion.
Lakini hakuna utawala.
They are not able to rule their spirit.
Hawana uwezo ya kuongoza roho.
So we see wickedness coming forth.
Tunaona mabaya inatoka.
And it is a project that has failed.
Na inakuwa ni mpango imeshindikana.
But God wants to create a new man.
Lakini Mungu anataka kuumba mtu mpya.
There is a new man. And that new man is a man from heaven.
He's
a man that's ruled by God.
He's
a man that is thinking about the inward man.
He's
a man that knows that he dwells in the body.
Ni mtu anajua kama anaikala ndani ya mwili.
Is a man that knows he came from God.
Anajua kama ametokea kwa Mungu.
And at the end of the day he will stand before God.
Na kumwisho atasimama.
God, the Bible said that when a man dies that the body goes down, the soul goes up to God.
Sasa Biblia inasema wakati mtu amefariki mwili inaenda chini na roho inarudia kwa Mungu.
And when the soul goes up to God,
na wakati moyo unarudia kwa Mungu,
there is only one measurement.
Kuna kuwa kipindi moja.
Christ.
Na hiyo kipimo ni Yesu.
How much of Christ is there in your soul?
Kipimo ngapi ya Yesu Kristo iko ndani yako?
Because your soul is like a land that is, you know, to be planted, is to be harvested.
Kwa sababu moyo wako inakuwa kama vile shamba, basi lazima watie mbegu.
The seed is the seed of Christ.
Na hiyo mbegu ni mbegu ya Yesu.
And that seed is supposed to multiply.
Na hiyo mbegu lazima izalane.
So when God says be fruitful and multiply,
wakati Bwana anasema tunda inazalana,
he is speaking about the multiplication of the life and the nature of Christ from within the inward man.
Anaongelea maisha ya kiyesu yenye kuzalana ndani mwa.
The Bible, James says that he's like the great husbandman.
Jacques anasema,
let's read it. James, James 5.
Jacques 5.
It says, be patient therefore, brethren. James chapter 5, verse 7.
Jacques 5, verse 7.
It says, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the early and the later rain.
Kwa hiyo mtoto umwendee hata kuja kwake Bwana. Tazama mkilima ugonjwa mazao ya nchi yaliyo ya thamani, uvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho mingi.
So there is a husbandman.
Kuna kuwa mlimaji.
And that husbandman is Christ.
Na huyo mlimaji ni Yesu.
He has planted a seed.
Alipanda mbegu.
That is the seed of Christ planted in your land or in your soul. You know, your soul is like that of Mary that received a seed. So that which was planted in Mary's womb grew. And brought forth a son. So also the church, the new Mary. So the church is a new Mary.
Kanisa ni Maria mupya.
And each one of us, we are also Mary.
Na kila mmoja kati yetu.
That within our soul, there's a seed that has been planted.
Ndani ya moyo yetu kuna kuwa.
You will determine what will happen to that seed.
Na wewe ndio utaonyesha kitu gani kitatokea kwa.
If that seed will miscarry.
Kama hiyo mbegu itapotea.
I'll be aborted.
Na.
Or if it will be established and grow unto a full grown son and be brought forth on the earth to have dominion on the earth. Don't you understand? Because see, God's program is to have dominion. Maybe tomorrow we will talk about the things you have dominion over. Okay. It talks about the fish of the sea. It talks about the birds in the air. It talks about the wild beasts. And the creeping things. So what God wants from you is very clear. There is no confusion.
Na hiyo Mungu anataka kwa ajili yako inaonekana waziwazi.
And in 1 Corinthians 9, Paul said, I run like someone who has a target.
Na 1 Corinthians 9, Paul anasema, nakimbia kama vile mtu anaangalia.
Paul said, I do not beat the air.
Paul anasema, mimi sipige pepo.
Many of us are beating the air. Any doctrine that comes, we are there beating the air. We do not have a focus. God wants you to have a focus. Is that you will have dominion. Is that this seed of Christ within you will grow. You know, this seed can become, remain a child, remain as an infant. Paul was saying that some of you are babes. The only food you can give babies is what? Milk. Milk.
Maziwa.
And that child cannot take if strong food.
Na huyo mtoto hawezi kula chakula ya nguvu.
He cannot take milk, meat.
Hawezi kula nyama.
How much more bone?
Na hawezi kunja mfupa.
You know what? There are different dimensions.
Nikisema kuna kuwa kipindi mbalimbali.
It's not just enough to say I'm born again.
Haiko kusema tu mimi nimezaliwa mpya.
Born again is a declaration of interest in the things of God.
Kuzaliwa mpya hiyo iko kama tu mtu analalamika.
You are just to God, I'm interested in you.
Ni kumwambia Mungu tu mimi ninakutamani.
Not, you are just declaring your interest.
Unasema tu peke yake.
You have seen the kingdom very, very far.
Umeona upande wa Mungu mbali.
It is another thing to enter into your kingdom.
Inakuwa kitu kingine kwa kuingia ndani mwake.
You know, so when you have seen the kingdom, you have not yet entered.
Wakati unaona ufalme wa mbingu, hauingia ndani.
You can sing about the kingdom you have seen.
Unaweza kuimba mambo ya ufalme wa mbingu yenye kuona, yenye unaona.
You can dance. I've seen the kingdom. You have not entered yet.
Unaweza cheza sana lakini hauingia bado.
Amen. Amen. Seeing is different from entering. And then it is different from becoming the kingdom. Don't you understand? You can enter as a visitor and you're out the next day. They say there are some people, they will not only see, they will not only enter, they will be made a pillar. in the kingdom of God.
Do
you understand?
Watafanyiziwa kama vile.
So who are you?
Alafu wewe uko nani?
Where are you going to?
Unaenda wapi?
What do you want to become?
Unataka kukua nani?
What have you seen?
Umeona nini?
What are you entering?
Umeingia.
Are you being made a pillar? Are you becoming the kingdom?
Umekuwa kama vile pilier.
Because God has a program.
Kwa sababu Bwana yuko na mpango.
There is a quality control.
Na hiyo.
There is a measurement.
Kuna kuwa kipimo.
And that measurement is Christ.
Na hiyo kipimo ni Yesu.
Yes. And he sent him on the earth.
Alimtuma hapa duniani.
And he walked.
Na akatembea.
And he pleased the Father.
Na akafurahisha.
He said, if you have seen me, you have seen my Father.
Akasema kama umeniona, umeona Baba.
And when that man went to Pilate,
na wakati huyo mtu alienda kwa Pilate,
Pilate says, I am seeing a man here.
Pilate akasema naona mtu hapa.
I find no fault in this man.
Sione hata kosa moja kwa huyo.
He didn't say I find no fault in this God. Don't you understand?
Hakusema kama hakuona makosa kwa huyo Mungu.
We are talking about the new man.
Tunaongelea mtu.
I want to tell you there is a new man coming on the scene.
Nataka uone kama kuna kuwa mtu mpya.
He's not a Congo man.
Haiko Mkongo man.
Not a Nigerian man.
Haiko Nigerian.
He's not a Nigerian man.
He's
not a Uganda man. American man. Americana. Okay. This man is a man from heaven.
Amen.
Amen. I say I find no fault at all in him. Is it possible? The man said it was possible. Say this man, no fault in him. And God is calling us to that place. You have to see it. And you have to make up your mind. This is what I want. Amen. I want to tell you something about the mind. Your mind is like a child.
Mafikiri yako iko kama vile mtoto.
Anything the mind sees, it must become.
Kila kitu yenye mafikiri inaona, lazima isikie.
It must experience it.
Lazima ipite.
It wants to touch it.
Inataka kugusa.
If you have not seen it, you cannot go there.
Kama hauyaigusa, kama hauyaiona, hauwezi.
So, you must see.
Lazima useme.
This inward man must see it.
Hii mtu mupya lazima nione.
And that's why the first miracle in the New Testament was that the blind man saw. And he began to walk.
Miujiza ya kwanza.
And he began to jump.
Aliona mtu kipofu kufunguka macho na akaanza tembea.
The inward man is lame.
Na mtu wa zamani.
This inward man is blind.
Mtu wa zamani yuko kipofu.
This inward man is deaf.
Mtu wa zamani hasikii.
Is dumb.
Ha.
Jesus needs to touch it.
Na Yesu anataka kugusa.
You can cry out to God, say God, touch me, O God.
Unaweza kulalamika kwa Mungu na kusema Bwana.
Open my eyes. Open my ears. Open, circumcise my heart. Let this inward man be aroused from death. That's what the Bible means by the resurrection of the dead. Jesus said, I am the resurrection. Resurrection is not an experience, it's not a day, it is a person. Don't you understand? When you have the person, you have resurrection. You begin to, every day you are renewed. Every day the outward man is dying. Because there is a resurrection growing in you. Don't you understand? Every day you are rising. Because he told them, thou will not leave my soul in hell.
Kwa sababu imeandikwa hautaacha moyo wangu ndani ya jehanamu.
Or suffer your holy one to see corruption.
Wala kuacha mtoto wako aone.
And the Bible says he spoke of the resurrection of Christ.
Na,
which is so.
Amen.
Let's read Acts chapter 2 so we can see. I think I don't know. When do you close? When are we to close? Are we closing it or we are?
Yeah. We have to close because of impurity.
Yes. I'm already feeling that. So let's just read chapter 2, then we will close. I don't just want to say the scripture. I want you to see it so that you can read it later on. It starts from verse 26, really.
Acts 2.
It starts from actually from verse 22. It goes down. Okay, let's read from 25. Say, for David, maybe you should read for time, for because of time. You can read the Lingala or French. But we're reading from Acts 2:25.
Maana Daudi ataja habari zake. Nalimwona Bwana mbele yangu siku zote. Kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike.
Read down to 31.
Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahia, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uaibifu. Umenijuvisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume ndugu zangu mniwie radhi, niseme kwa kuwa kwa ujasiri mbele yenu habari ya Baba ya kuwa alifariki, akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii alikuja akijua ya kuwa Mungu amemwambia kwa kiapo kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu.
Amen. So he said he spoke of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell.
Nasema aliyo imeongelea ufufuko wa Yesu, ya kuwa moyo wake haikuachwa ndani ya jehanamu.
Amen. So there is a resurrection.
Kuna kuwa ufufuko
of the soul.
Yeah.
The soul must rise.
Lazima moyo ifufuke.
The soul is sleeping this sleep of death.
Na moyo ina lala hii kulala ya kifo.
When Adam fell, he fell into a sleep.
Wakati Adam alianguka kama vile amelala.
He stopped hearing from God.
Mafikiri yake,
he became spiritually blind.
Akakuwa kipofu kwa kiroho.
Everything shut down.
Kila kitu yote kazimika.
And when man is born, he's born in that state.
Na wakati mtu amezaliwa kwa hiyo hali.
That is the man that has been multiplying in Genesis chapter 6.
Na hiyo ndio mtu lazima azalani ndani ya.
God is not interested in that multiplication.
Mungu haangalie hii kuzalana ya Genesis.
Because those children coming forth are in bondage.
Kwa sababu watu wanatokea kwa hii kuzaliwa ya mbaya.
They are giants on the earth.
Wanakuwa kama vile majiao.
They don't know anything about the heavens. They are earthly people. Everything they do is on the earth. But God is bringing a new man. Say, the Lord from heaven. Amen. The Lord that who is being renewed after the image of God. And that is the resurrection of Christ. Resurrection is a person.
Ufufuko ni mutu.
Eternity is a person.
Eternité ni mutu.
Say, Jesus, say, I am he that was, I am he that is, and I am he that is coming.
Mimi niko ule aliyekuwa, niko ule anayekuwa, na ule atakayekuwa.
We do not know what we know.
Na hatujui ile tunayojua.
We don't know what we have received.
Hatujui hiyo tumepata.
But God is opening our eyes.
Lakini Mungu yuko anafungua macho.
Amen. Eternity is a person.
Eternité ni mutu.
Resurrection is a person.
Resurrection ni mutu.
When you have Christ,
wakati uko na Yesu,
you can never die. Just you understand? You have come into life.
Unakuja kwa maisha.
Amen. You have come into life. So he that will eat of my body and drink will never die. I will raise him at the last day. In this last day, men are arising and are coming to dominion over death and sickness and disease. It's a time for a miracle. That miracle is dominion. And that dominion starts from within the soul. The strongholds are being pulled down. And it's a prayer that will be among this new man. The new Adam. So you call his name Emmanuel.
Na ameitwa Emmanuel.
God in mass.
Mungu ndani yetu.
God.
Mungu.
Have you got the? Okay. So that's God in man.
Mungu ndani ya mtu.
If you are a man and you don't have God, then you are not a man.
Kama uko mtu na hauna Mungu ndani mwako,
it's a failed project. Don't you understand?
Inakuwa mpango.
Man must have God in him.
Mtu lazima kuwe na Mungu ndani mwake.
That is man.
Ndio mtu.
This man didn't have God, was multiplying. God said, no, I'm going to stop it.
Mtu huyu hakukuwa na Mungu ndani mwake, alikuwa akizalana Mungu, akasema ninapasha simamisha hivi.
You call his name Emmanuel. God the man. And that God the man is going to take over the whole of man. God is bringing immortality and life to man.
Amen.
So he has brought life and immortality to life through the gospel. Amen. So we'll stop at this point, but I think we can bow our heads and pray. Let's pray about this inward man. Let's respond to God about this lameness, this blindness, this deafness, this sleep of death. Amen.
Brother Chijoku, when you started, when Brother Chijoku started the message, there is a word that has come. It's the same word, but like in two different. When you started the message, the word that that I was actually hearing is that is, I am the Lord thy God that has brought thee out of the land of Egypt, out of bondage.
Kuna neno moja ilifika ya kusema mimi ndio Mungu wenu niliwatosha ndani ya Egypt, ndani ya utumwa.
And if ye give heed to my word, I will come in and I will start with you.
Na kama mnatumikia neno langu nitakuja na nitaketi pamoja.
And as he continues,
na alipoendelea,
and as he continues,
na wakati alipoendelea,
the word that also came,
neno lingine likuja,
was that
it's your homework.
Alright. Maybe, but I better probably lead us in a short prayer. Okay.
My people who are called by my name,
watoto wangu wameitwa kwa jina langu,
they shall humble themselves,
wakijishusha wenyewe,
repent,
and
turn from their wickedness,
na wanageuka kwa njia ya
mbaya, come in and I will start with them.
Nitakuja na nitakaa pamoja na.
Amen.
Hallelujah. We're going to pray and make a response to what we have passed.